You already know, nilijua itaita remix nzuri sana kwenda yenyewe, lazima iwe na pacha. It's too nice, Pancho, drop the
Yeah, what's up, it's a remix. What up, a cityzilla in the house. Bounce, Latina. Yes, show them some, I like the way you touch me there. I like the way you put my air. Now fly to me, cool, I come up here. So, Lizilla, just take me there. Sorry, baby, you already know. I keep it gangster, so I saw I'm a CEO. I'm tiny, my snitch, but I don't know if in yellow call. I'm in a play since 1994. My scanning all star, now sneakers are Gucci. My toes in your honor, you know, I smell. Nikoai na kula gambe, that's what I do. Na piga drifts kwenye enzo, some more revenue. Hata my boss save it, took on the same level. Tukenda dino na share the same table. Mission dani Dar es Salaam. Kauni oni ni vizi hata kunye sima kama light.
Na dreams of king without fighting. Nafanya pedika za kapa na pade ni me. Kusina kusina dodo sa kubingizi jai. Weche kaizi kubali kata free. Nimepata A na seka B na C. Njaru za mta so za class. Gumu kuzidisha ni kutoa sio plus. Na vire ni kolesi wana copy na kupest.
Jina lako marufa kwa minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Waro safi kwenye mziki na mwagika mikakati. Mina play, Jina lako marufa kwa minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja.
Yeah, freestyle MC, so freestyle pity. Niko you come a GZ, na Beyonce, na Pagwetti. Can't take it to the groove, but no, you're not ready. Na sound heavy, it's in bitch, what's up, baby? Ludunos in the house, na browse, na bounce back. Need to underground, na change your pout, na counts back. Yes, once again, na Pancho Latino. Relax, pop champagne, our glasses, a cappuccino. Nice, Mimi, come on, Mimi, see, she lost his way. I never go church to pray, cause my pastor's gay. Some dreams stay dreams, some dreams come true. Me turn on, I need to kill my chick, one, two.
Jina lako marufa kwa minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Waro safi kwenye mziki na mwagika mikakati.
Mina play,
Jina lako marufa kwa minataka mkwanja. Mina play na kupa jando la ujanja. Waro safi kwenye mziki na mwagika mikakati.
Mina play.
Mr. Dali Madu anavuta unga. Awana tena jipya, wana diki atako mtumba. Na shanga vifata upepo nao. Before natunga wanaona umevuka boda. Kumbi wafiki ataki tunga. Skia hii, nipo deep kabari za Sky News. Nyoka wenye sum kari na watega kwa. Ashera, shishera, shishera, yes. Mindom juice, wale so, wame blow, wame go. Toka, okay, one for the money, two for the show. Nakimbiza, nalegeza mpaka my heart goes. Sio below, nasimami ya show. Call me Mr. Samo, Mr. Maxim Dow. Thinking capacity like Michael Scott. Dakika za majeruhi hata kwa mkono na score. You can't touch me, drop me, stop me better. Kwa style za kijiwe za kigera, also for me. Natoka ilala mita ya flaza boma.
Mina play, Shira wa ilala mita ya flaza boma.
Okay, nipo na Shabada, D's a big boss.
Shira wa ilala mita ya flaza boma. Boma, Shira wa ilala mita ya flaza boma. Boma. Sit away and let me tell you flexible, ma. Na baby, better night. Who talk a motor town? Sit away and let me tell you flexible, yeah. Flexible, ma. Sit away and let me tell you flexible, ma. Boma. Sit away and let me tell you flexible, ma. Na baby, better night. Who talk a motor town? Sit away and let me tell you flexible, ma. Boma. Sit away and let me tell you flexible, ma. Na bebe bere nine kutoka moro town. Sit away and let me tell you flexible, ma. Na bebe bere nine kutoka moro town.
Pancho.